SBS Radio.
Ua talia le tupusa o le ekalesia katoliko Roma le afionga ya Pope Francis le faamavaenga a le sa taita ia le ekalesia I South Australia Archbishop Philip Wilson. O Philip Wilson na umia le tofi o le Archbishop of Adelaide aina faamaonia le faamasinonga ya me lona ufiufia mana nao solitulafono ale patele o Father James Fletcher na faya itamaiti ile taimi o la ngā lulue faatasi ile Hunter Valley, New South Wales ile vao lea feiva se lau fitu se fulu ma lea feiva se lau valu se fulu. O le Archbishop of Adelaide, Philip Wilson, le tangata mau tofi au pito sinia o le ekalesia katoliko Roma ua faa mau nia sona mōlianga ea fuamai I saa wanga ma solitulafono na faya itamaiti e patele ma isi tangata mau tofi o le ekalesia. Na finau maalosi Archbishop Wilson e le faa mawae malona tofi sa ia maua mai se tali o lana apili po o lana talosanga I le faa iunga ina ia toa iloiloina mai le faa iunga a le faa masinonga. E toa tele na maala au ia Philip Wilson ina ia faa mawae ina ua au mai le faa iunga le faa masinonga I Newcastle e au fiai ma le paale mia Malcolm Turnbull. Ua sui tūlanga mō se teimi le tūmau, I le taita inga o le ekalesia I Adelaide, Bishop Greg O'Kelly, māna ia sāu noa, I le tīngā o loo whiangai pēa, ma I lātou na sā waina.
People have been hurting. Now, there's been anger, there's been disillusion. But there's also been, I suppose, largely anxiety amongst people at the hurt in the church they love so much. There have been different levels of sadness. I think the victims, as this has gone on over these last weeks, it has obviously stirred up pain, painful memories of victims from their past, people who have suffered, and it all brings it to the light again, and that's something which we regret very much, the hurt of people who have already been hurt.
Le taitai mō se teimi le tūmau o le ekalesia katoliko Roma I South Australia le afionga ya Bishop Greg O'Kelly. I se whamatalanga tusitusia Philip Wilson na ia tā uai ua toe suia rona mawhauwhau ma ua whamawae ma le tofi. Ona o lona naunaunga e whaaititia le tī ngā o loo whiangai ma I lātou na sā waina. O se tasio I lātou na sā waina o Peter Cray ma na ia tā ua I le ABC. Tā alosia. O le a vele mai ai maisi tā itai o le ekalesia na I loa whainga soli tū la whono a o lātou uso a pātele maisi tangata na whaia I tamaiti a e lātou na nā ma lātou whaalafi.
It brought a lot of things flooding back, a lot of mixed feelings, but the sense of relief that that we had got to this point now after a very lengthy trial period. But now I just hope that it allows the police and the authorities to unravel and weed out the others that have knowledge of their fellow clergy and hiding this terrible sexual abuse.
Se tasi na sā waina I le taimi o laititi, Peter Cray. Na sā unua se tasi o faife au le ekalesia katoliko Roma le afionga ya Frank Brennan. Ua tuwai lava o natali le tupu sā, Pope Francis, I tangi matu ua inga. E a fua mai le mata upule nei o le sā waina o whānau na aiti a le ekalesia e ona whaife au ma ona pātele.
I think Francis, having come from Argentina, has been slow to pick up the game, particularly in terms of the developments in countries like the United States and Australia. I think there have been developments there. I think it's very welcome. Whether we can read anything into him taking 10 days to accept this resignation, I don't know enough about the internal Vatican workings, but I think definitely he's had the Cardinal McCarrick case on his desk there from the United States, and now this, I would hope that this is a sign of ongoing improvement.
Frank Brennan. O loo whaawau le apili a Philip Wilson I le whamasinonga, ai o le ātou avea e Bishop Greg O'Kelly, tute o le Archbishop of Adelaide, se ia o ise teimi e whaia mai ai se tofinga tūmau e le tupusā I le Vātikana.
sbs.com.au